ndanqila ndalila mna ndanqila ndase ndalila mna ndanqila ndalila mna ndanqila ndase ndalila mna ndathi ndakuthetha mna kwasuke kwanila madoda ndathi ndakuthetha mna kwasuke kwanila madoda mama ndathi ndakuthetha mna kwasuke kwanila madoda ndathi ndakuthetha mna kwasuke kwanila madoda.